Kamoeng owa ga ka ga ka yo ka ngonatse le tshao tja tora tsware
tsekwa amkika gore Jesu betse nguri ra se hae o manai tsinguri wa tsekwa go mae tsena bara tora tachi ka gore ere go gan tsware tsho tsachi tora e go ka gore e tsware tsala e tsawa tsware e tswana gan yuro wa te Jesu tsonzo wa tsekwa tsware e mo Jesu mo go amme na mamu aya tso tora kwa ka gore tse ie Jesu mo am tau ichi gore tse ie tora tswa si.